This is one of those DJ Makelo, one to one, you know.
Vina Mungan pa waiting day.
And the march.
You know how we do this, ladies and gentlemen. Rashi Velo in a building. Flavor done. Your maps, Sakado. Hink drop triple one. Bashaneko na chimbi chua ishiva. You know I like one, two, three, let's go. Chula msana vina careless. Pina mongan pa waiting day. My pleasure is a sila mune. Don't mind them. Chula msana vina careless. Pina mongan pa waiting day. My pleasure is a sila mune. Nipangu shule.
Wangala maningi mungu shimbe chinja koka life.
Nipangu shule.
Nivanza koka fek. Nikuna maboza.
Nipangu shule.
Baby mu life ya new. Nikufina kadansi kai.
Nipangu shule.
Bashi velo ule
pyoji. Nipangu shule. Waikala sana mungu shimbe boy. Iwe lionse kudandia ulano kulanda landa. Ati life itayaba fair. Walaba we only live once. Ii neo kwetefe chansi. Ya kusansa muka kufipangu chula. Ava nove bafeki kuwa banda muna. Na we sister akuchusha sana pafula. Taka chinje kufipangu chula. Kubanda muka nukushana kwa chinwe jingte. Ero ninshi ni black up dead. Don't you care what they say. It's like they're happy every time when you cry. Just tell the man goodbye. A woman like me was never meant to suffer. Every time when I'm with you make my life tougher. Ndeo kushalelo waishiva. Chula msana vina careless. Vina mongan pa waiting day. My pleasure is a sila mune. Don't mind them. Chula msana vina careless. Vina mongan pa waiting day. My pleasure is a sila mune. Vipangu shule.
Wangala maningi mungu shimbe chinja koka life.
Vipangu shule.
Vivanza koka fek. Vikuna maboza.
Vipangu shule.
Baby mu life ya new. Nikufina kadansi kanyu.
Vipangu shule. Baby vipangu shule.
Chola musana mami vina kealesi. Mapesha siya sila sofa kakamu nyansi. Banzako ni bafeki bakuna machabeboza. Vipangu shule baka baone maloza. Nifuna chauvine munga kuliba kutumfya. Nisemu na wasnaye bites like ndiwe pusha. Hiwa unabadwa kuna sala kukushika. Wankala badimu wishimbe temo ya fika. Nifuna baluwane munga wa mama atani. Dansi ukafaka ni moto sichwani. Iwe ni pati alina shepu ya BMO. Menya poka twe kuno uwa poke femo. Menya poka diabolo twe kifudia. Jewa gai wase mami bali iyo ilichai. Kumbuyo kulipaki ni kuchila wakadondo. Na chalo cha ziba ni kilo ya zakato.
Chula msana vina careless. Vina mongan pa waiting day. My pleasure is a sila mune. Don't mind them. Chula msana vina careless. Vina mongan pa waiting day. My pleasure is a sila mune. Nipangu shule.
Wangala maningi mungu shimbe chinja koka life.
Nipangu shule.
Nivanza koka fek. Nikuna maboza.
Nipangu shule.
Baby mu life ya new. Nikufina kadansi kanyu.
Nipangu shule. Baby vipangu shule.
Aye. Sit swag washi velo in the building. Chaku kwishira kwa ma pleasure. For the ladies. Okay, DJ Daniel Gari, Navambi Navambi.
This is one of those DJ Makelo Pandewan, you know.
Okay.